kubintu byange banyumize bintu byo omutengo gutade mukifuba kyange obulamu bunyumira nnyo kasobera omusanyufu mbeeraneke jangala kamwanyuka mbunye kumasatoba gatunyumye nga tuseka waragwa nekunyumiza kubintu byange banyumize bintu byo omutengo gutade mukifuba kyange njagane nkutunulako masago masago nikwambie my mpango my mpango oshimanyi 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 kwagala nnyo ssebo oshimanyi oshimanyi wabula onfa oshimanyi 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 kwagala nnyo ddiya oshimanyi oshimanyi wabula onfa njagane nkutunulako masago masago nikwambie my mpango my mpango obulamu bunyumira nnyo kasobera omusanyufu mbeeraneke jangala kamwanyuka mbunye kumasatoba gatunyumye nga tuseka waragwa nekunyumiza ku bintu byange banyumize bintu byo omutengo gutade mukifuba kyange obulamu bunyumira nnyo kasobera omusanyufu mbeeraneke jangala kamwanyuka mbunye kumasatoba gatunyumye nga tuseka waragwa nekunyumiza ku bintu byange banyumize bintu byo omutengo gutade mukifuba kyange maintain the pace you already won the race when bana we tell you your stress baby honey maintain the pace you already won the race when bana we tell you your stress tatusha yomba 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 yafe vya sigala mukutesa tatusha rana 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 yafe vya sigala mukupendana tatusha yomba 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 yafe vya sigala mukutesa tatusha rana 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 yafe vya sigala mukupendana obulamu bunyumira nnyo kasobera omusanyufu
Tuseka, 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 tu